Yeah.
Esto qué es.
Alright. Yeah. Yeah, what's up, homie? Spirit jungle pesa kauni somi. Tafta ela wish kama donu teshi nashe yo lonely. Mano kiona kiu vipi ato kendo kwa waaya bila buku mbila upona uponi. Takule za uso za usoni. Domo ngei sana la dosa me mifukoni. Kuta demu mtani kwa kubatani. Amesha jitupio kimshike don't touch me, you don't know me.
So please, you don't know me. Sio no wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up, you don't know me. Kukongea tuki kila mida, tuki kila mida. So please, you don't know me. Sio no wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up, you don't know me. Kukongea tuki kila mida, tuki kila mida.
Wadugu wakisema TMZ, iyo ni mani team ya Mayweather. Na sisi tukisema TMZ, natizo mtonyo atona.
Kuna vita ya kitusi na kihutu. Panga si janoa nina panga butu. Nimetoka kule tungi, nipe supu. Wana kule bata wa yui bei ya kuku. Ivi gana tu, silikona club umekesha. Love rungu vingi da bro sina pesa. Squeezy mpaka mama di hoo na on the pressure. Mi baby yao kia kutekwa na wenye pesa. Brother hauna pesa funataka baby kali. Nataka baby kali. Brother hauna pesa funataka baby kali. Hauna mtungi, hauna mtonyo, hau wapi. Come body, come body, so please.
You don't know me. Sio no wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up, you don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida. So you don't know me. Sio no wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up, you don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida.
Wadugu wakisema